Get your news as they happen on 30 Minutes Live on True FM.
Kati ke mphulaphuli sisathetha ke ngomcimbi wolwaphulo-mthetho nje ibutho lehawks lona kwalapha empuma koloni liza kubamba kamaphulo okuvundlisa uluntu ngeziganeko zokuxhwila nokusebenzisa izoyekiso ngeenjongo zokufuna imali ngokungekho mthethweni. La maphulo ke abanjwa namhlanje nangomso ekarirha nalapha ke eGqeberha. Sawukhangela ke ibutho lehawks ukuva banzi ngeliphulo labo nokuba mhlawumbi la kuncedisana njani na ukuqubisana nolwaphulo-mthetho apha ke kwiphondo lempuma koloni kwezindawo zimbini abazobebe kanti babamba bukhona la maphulo. Sinaye ke emncabeni othethela ke iHawks apha ephondweni uYolisa Mgolodela. Sibuse sikwamkele enkqubeni Ms. Mgolodela.
Ikhona ndisikhona ndirejistis.
Okay. Kusakhulu babe nathi enqobeni mhlawumbe ngokusixelele banzi ngeliphulo leli nilibambileyo apha ke kwezindawo zimbini iKarega neGqeberha.
Alright, siyabulela msasazi ndibulise nakubaphula epholi. IHawks zikhona namhlanje zincediswa ke ngu-crime prevention wakwanobuhle no victim empowerment wakwanobuhle. Silapha esekileni kwele mall kuthiwa yiShoprite mall apha kwaetinarha. Size apha ke sizokwazisa uluntu ngokubanzi ngomkhuba omkhulu owenzekayo lona ke wokuxhwilwa kwabantu ingakumbi osomashishini bokufika kwakunye nale nto kuthiwa kukubhataliswa kosomashishini imali khonukuze amashishini abo akhuseleke. Ewe ke iyagqitha ke ngoku nalapha kosomashishini nabantu xa sisiva bayabhataliswa khonukuze izinto zabo izindlu iimoto zabo zikhuseleke. Sizokwenza ke lo phulo lokuthi ke abantu mabayazi ukuba lulwaphulo-mthetho olo, bayazi ukuthi xa ebona omnye ilixhoba lokuxhwilwa wenza kanjani, zintoni ofuneka uzenzile wena njengethandazwe khona ukuze ke silwe ke nolwaphulo-mthetho. Siyangena ke nakwezinye ke izinto esizenzayo, asiphelanga apho. Siyamamela abantu bayeza phambili neengxaki zabo. Abanye abantu athi ndithe ndisahle ndafumaniseka into yoba ndi-inshorwe ngimiluzi ngubani bani ozalana nam. Ndikuthe kusenjalo ubani bani wenza ibango kwimali yendlela le nto kuthiwa nguraf. Kodwa ke ngakhange abe unzakele ngokwemoto. Siyazifumana ke izinto ezindalo, abantu bayeza phambili neengxaki zabo ke. Siyalibulela ithuba kakhulu liphiko lokhethe.
And izenzo ezi zokuxhwilwa kwabantu kufunwe nemali zizinto esithe gqolo ukuziva nokuzifumana ezingxelo, mhlawumbe ukusikrobisa nangezinto enibavundlisa ngazo abantu baseKarega sithetha nje.
Siyaba ukuxelela umsasazi ngendlela yokuthi umuntu azisengaphambili ulwazi analo malunga nento abengabe mhlawumbe uye wayibona isenzeka phambi kwakhe. Makenze kanjani? Umzekelo, masithi ndiyayibona nanku lo muntu afakwa emotweni yatshova engafuni esala. Loo meko leyo ikwenza ukuba ngokuyazi uba kwenzeka ntoni apha eKarega kufuneka uvula amehlo. Sinazo ke into esizixeleleyo basukuongenesingenelela ma ecaleni ubone uthathe i-registration number yemoto wawugqiba ufowunele inumber ethilethile.
And also mhlawumbi abasiyabona liphulo lenu lisiya ke nakwezinye iindawo nangona nje kweli xesha nijonge iKarega neGqeberha.
Sesiqalile siyajikeleza sifuna ugqiba iphondo lonke. Uba besike sayichaza apha kwi-media houses into yokuba sisengcobo ekuqaleni kuka-April, sasuke engcobo sowuthwemthatha. Apho ke sithe xa siphuma kwabe abantu banayo ingqiniseko yokokuba bakhuselekile ngabaze phambili nezikhalazo kangangokuba ngosuku lokuqala sisemthatha sithatha iintsuku ezimbini kwindawo ngosuku lokuqala sisemthatha wabanjwa umuntu ebanjelwa lento yenye protection fee lena ke sithi xa sithetha nge-legal i-extortion. Wabanjwa umuntu wafunyanwa ke nezo zixhobo bazisebenzisayo xa besenza ke olwalwaphulo-mthetho wafunyanwa kunye nazo. Sendisitshuba ke ziyenzile kakhulu umahluko. Kwakhona kule veki pheleyo ukhona ozileyo ngaphambili esuka eNgcoboki uyomisile ngosi nakhona wafika ke echaza ke isikhalazo sakhe ke ngokunxulumene nolo phando nale awareness lesinayo ngekidnapping plus extortion lithetha nayo.
Mesiyolisa Mgolodela, inkosi kakhulu ngexesha lakho.
Ndiyabulela mthosazi, sibulela mna.
Sisithethi sebutho leHawks uYolisa Mgolodela sichazela ke ngephulo abalibambileyo elento kwenza ke nokuqobisana nemikhwa okanye ke lwaphulo-mthetho kwapha ke ikarirha naseGqeberha bevundlisa ke uluntu ngendlela abantu bebe kanti bakhawulelana ngazo neziganeko ezilolu hlobo. Sibeka ke loo nto kwimizuzu yi-14 phambi kwentsimbi yeshumi elinesibini.